Zabbuli ey'63. Ayi Katonda, gw'oli Katonda wange, n'akeeranga okukunoonya. Ememe yange erumwa ennyonta eri ggwe, omubiri gwange gwegomba ggwe, mu nsi enkalu ekooyesa omutali mazzi. Bwe ntyo bwe nnaakutunuuliranga mu watukuvu, okulaba obuyinza bwo n'ekitiibwa kyo, kubanga ekisa kyo kiwooma okusinga obulamu, emimwa gyange ginaakutenderezanga. Bwe ntyo bwe nnaakwebazanga nga nkyali mulamu, nnaayimusanga emikono gyange mu linnya lyo. Emmeeme yange enekkusibwanga ng'obusomyo n'amasavu, n'akamwa kange kanaakutenderezanga n'emimwa egisanyuka. Bwe nnaakujjukiranga ku kitanda kyange, bwe nnaakulowoolezanga mu bisisimuko eby'ekiro, kubanga wabeera mubeezi wange, era mu kisiikirize eky'ebiwaawaatiro byo mwe nnaasanyukiranga. Emmeeme yange efuga okukugoberera, omukono gwo ogwa ddyo gumpanirira. Naye abo abanoonya emmeeme yange okugizikiriza baligenda wansi w'ettaka. Baliweebwayo eri amaanyi ag'ekitala, balibeera mugabo gwa bibe. Naye kabaka alisanyukira Katonda, buli amulayira ye alyenyumiriza, kubanga akamwa k'abo aboogera eby'obulimba kalizibibwa.